Yeah. Ini lengo mani. Ule demu najua ukim check check.
Many
bring back to life
as a baby.
Yeah. Old school story ya one boy, story ya ule dem ni men like toka utoi. Nikichapa la pef two jam session, dema meiva mina die sensation. Dance floor session, kidogo matation. My boy wa mine washa ni pay attention. Anyway huyu demu wanga kababi. 48 ye wanaishi labi. Form 3 bana bado ni msafi. Mbele na yo wamebeba choki labi. Tu miwanga na swaga, yo wanga na haga. Na miwanga na mpele ganga, tu anga banga. Wangu ni feel bana, yeah, keep it real sana. Yeah, wake up boys kichinche kwenye till bana. Siku crazy, she does it too amazing. Deals ikidunda, yeah, wanga na nyamsha. Bills ikikam, haziwezi kunitisha. Chumanzika, yeah, boss uwezi kunibisha. Hini ya mademu pia my boy clarity. Advice, direction, you know she be my gravity. She makes it easy mwanaume ku relax. I get home boss ni massage on my back. Nikki get stressed bana, she be on a rush. My mom may come through,
many
go for charger.
I'ma love you forever. With you I feel right.